10 million naira alongside Mubebe Betiana. Sonia,
Uyoba.
Coffee mix, wanna bet.
Is in the building. Hey, it's better wafika mupepe kuchilapa tadi tadi. Walinte mwana lishiva mami kale kale. Betombo nembadi watemwa fene katei wachi sale sale.
Yes.
Dafwayo kule totumbale bati ndolela na iwaka fike mbale. Muma indante tushale kuli walupa wabe tutandale. Ndakutambila movie filobe pekesha mofyo zara wufi. Wadi pampa mwaka nsi taufa yokundangisha pati telosi. So ube na ine before it's too late. Dakumwene fondolesha na target. Tupunka nelinso palinso na kutoloma wantoloma vile fine so.
Sima kuona kati unikona wati uyoba. Why uyoba kunifiki lapo.
Nima kuona kati unikona wati uyoba. Why uyoba unifiki lapo. Why uyoba. Uyoba unifiki lapo.
Why uyoba. Uyoba unifiki lapo.
Nika muona ama nipaka mpresha. Nimakuona ati unikonda but uyoba. Why uyoba unifikira po. Why uyoba. Uyoba unifikira po.
Coffee mix, Puffy Limba. It's the Venom.